I would. Yeah, and boy,
Makiri,
he got on Monday.
001. It's a Friday night, wanna have some fun. Can somebody tell me where to party? I wanna party. Need information, pin location, and I'm gonna come. Today I wanna party. I wanna party. Changu kidubwasha, nimeja pesa nyingi, nimefungasha. Adina washwa, na waza kukesha. Aisha amenipa ratiba, kuna tamasha wamekiwasha. Mitungi na shisha, fisikali zimeja, uku kule zimetapaka. Adina shanga, ni wapita kwenda. Nasema zimeja, uku kule zimetapaka. Adina shanga, ni wapita kwenda.
After sipping, we sipping with them boys. Oh yeah, up in the door. Man, I get to push and nipple. Face and image at your door. Tishiku yata kwa barako. Nipo single mwenze nusijia oa. Klabu nitatafuta noa. Pombe leo itaniloa. Siri zote tazitoboa. Man, leo paka mishale. Twende Kisumu paka Kitale. Nairobi, Mombasa, Adi Kwale. Tukapare, masauti ba ungare. Mi mwenzako niko kwa aiwe. Yani leo ni furaite. Twende sote tukapare.
Akawe Bine,
bine,
ah. Bine, 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 ah. Bine, bine, ah. Bine, 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 bine.
Mwana leo paka mishale. Mishale, oh mishale.
Leo,
Yeah.
Wapi we?
Oh,
wapi we?
Kule.
Yeah. Wapi we?
Oh,
wapi we?
Kule.
It's 40 on the beat.